zokondweletsa tikamakumana mukusanthula mawu a Mulungu kulisanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Lero tili ndi mwayi womva mawu a Mulungu akusanthulidwa kuyambira ku Aroma chapter 8 tiyambira pa verse 28 telekezera verse 39. Alipo vena gawo la lero ndi lomwe amalikonda kwambiri facha verse 28. Kwali limati chani? Ndande ndimwe chonse ku programu ya tisanthule Bible. Pomwe mbale Osman Chiramanda ndamene autsogolera mukusanthula aku. Ndipo nayu.
Landirani moni ni wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku lina lomwe Yehova Mulungu wathu watipatsa. Tele tiyeni atitsogolere ndi mawu apa Levitiko chapter 26 verse 13 akunena kuti, ine ndine Yehova Mulungu wanu amene ndinakutulutsani mdziko la Egipto kuti musakhale akapolo awo, ndipo ndinathyola mitengo ya magolero anu ndikukuyendetsani cholowera muka. Tsopano ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yata timasanthula kuchokera pa Roma 8 verse 18 mpaka 28 momwe tidakambirana za munthu wolengedwa watsopano. Ndipo lero timaliza Aroma 8 ameneyu kuyambira verse 28 mpaka 39 momwe tiwone za kutetezedwa kwa munthu wokhulupirira. Verse 28, ndipo ndidziwa kuti amene akonda Mulungu zinthu zonse zithandizana kuwachitira ubwino, ndiwo amene aitanidwa monga mwakutsimikizika mtima kwake. Ndime iyi ikuti ife timadziwa mwachidziwitso cha Mulungu kuti zinthu zonse zimachitira ubwino iwo amene akonda Mulungu, ndiwo amene anaitanidwa monga mwacholinga chake. Ndiye pamene Paulo akunena kuti tidziwa, akunena kuti pali chinthu china chomwe a Kristo amadziwa, chomwe mzimu woyera amaonetsera. Taonani wana Akorinto 8 verse 1 pali mawu akuti, koma za choperekedwa nsembe kwa mafano tidziwa kuti tili nacho chidziwitso tonse. Chidziwitso chitukumula, koma chikondi chimangirira. Paulo akunena kuti kungokhala ndi chidziwitso chabe pamene mtima suli mchimenecho, kumangokhala kudzitukumula chabe. Kutanthauza kuti mzimu wa Mulungu anawululira choona chenicheni chokhudza moyo wa uzimu kuti zinthu zonse zoyipa kapena zabwino zimathandizira pa moyo wa Mkhristu. Mau awa amene akunena kuti amene akonda Mulungu ndi mawu amene akukamba zakagulu ka anthu okhulupirira kamene kadapangidwa ndi anthu onse amene ndi Ayuda komanso anthu a mitundu. Kutanthauza kuti ndulidwe kapena kusadulidwa zilibe ntchito, koma chikhulupiriro chomwe chimaonetsa chikondi basi. Taonani Agalatia 5:6 Paulo akuti, pakuti mwa Kristu Yesu kapena kusadulidwa kulibe mphamvu, koma ari chikhulupiriro chakuchititsa mwachikondi. Kunena kuti kwa gulu la anthu okhulupirira kukhala ndi chizindikiro chandulidwe zilibe ntchito, chikondi ndicho choposa kapena kuti ndicho chizindikiro. Ndiye 1 Yohane 4 verse 10 pana 16 ali ndi mawu awa, umo muli chikondi, sikuti ife tinakonda Mulungu, koma kuti iye anatikonda ife ndipo anatuma mwana wake akhale chiwombolo chifukwa cha machimo athu. Okondedwa, ngati Mulungu anatikonda ife, kote kuti ifenso tiyenera kukondana wina ndi nzake. Palibe munthu adamuona Mulungu nthawi ina iliyonse. Tikakondana wina ndi nzake, Mulungu akhala mwa ife ndi chikondi chake chikhala changwiro mwa ife. Mmenemo tizindikira kuti tikhala mwa iye ndi iye mwa ife, chifukwa anatipatsako mzimu wake. Ndipo ife tapenyera ndipo tichita umboni kuti Atate anatuma mwana akhale mpulumutsi wa dziko lapansi, iye amene adzavomereza kuti Yesu ali mwana wa Mulungu. Mulungu akhala mwa iye, ndiye mwa Mulungu. Ndipo ife tazindikira ndipo takhulupirira chikondicho Mulungu ali nacho pa ife. Mulungu ndiye chikondi, ndipo iye amene akhala mchikondi akhala mwa Mulungu, ndipo Mulungu akhala mwa iye. Haleluya. Tsono nkhani yonseyi tikhoza kungo yimangira pamodzi ndi mawu akuti inu ndine tikhoza kukhala ndi vuto kudziwa kuti Mulungu amatikonda. Komanso tikhoza kukhala ndi vuto kuti timkonde Mulunguyo ngati tidana ndi Akhristu anzathu. Ife tiyenera kudziwa kuti timankonda Mulungu popeza ndiye amene anayamba kukonda ife. Ndiye chimene chingabweretse chimwemwe ndi kulala moyo mwathu ndi chikondi changwiro pa Mulungu wathu. Iyi ndiyo nkhani ili pa 1 Petro 1 verse 8 pamene akuti amene mungakhale simunamuona munkonda, amene mungakhale simumpenya tsopano. Pokhulupirira mukondwera naye ndi chimwemwe chosaneneka ndi chaulemerero. Apa ndi pamene pagona Chikhristu chenicheni. Taonani kwa Khristu otere masautso amakhala bendalitso, koma kwa anthu ena masautso amakhala chifinjo ndipo chimakhala chilango. Ndipo zotsatira zake kumakhala kudandaula dandaula, kuukira mkwiyo ndi udani, kutanthauza kuti masautso omwewa amathandizira kuumba mkhristu monga momwe kufunikira. Pamene munthu wosatembenuka mtima, masautso amakhala kuonjezera kumulimbitsa mtima ndipo safuna kumvetsa cholinga cha masautso. Ndiye mtumwi Paulo akutchula mawu akuti zinthu zonse, kutanthauza kuti zinthu zabwino ndi zoyipa, zowala ndi za mundima, zokoma ndi zoyipa, zophweka ndi zovuta, komanso zosangalatsa ndi zomvetsa chisoni, chuma ndi umphawi, moyo wathazi ndi wamatenda, mtendere ndi masautso, ngakhaleso moyo kapena imfa. Zonsezi zimagwirizana kuchitira ubwino moyo wathu. Mwa njira ina tikunena kuti zinthu zonsezi zimakweza chiyelo, mtendere ndi chimwemwe mmoyo wa Khristu. Kapena kuti zinthu zonsezi zimachotsa chikondi chathu pa dziko lapansi ndi kumatiphunzitsa zakufowoka kwathu, ndi zimathandizira kuongolera ndi kukwaniritsa cholinga cha Mulungu ndi kutithandizira kuyang'ana kwa Mulungu nthawi yonse. Okondedwa, ndifuna kutsindika kunena kuti pamene tinena kuti zinthu zonse zimachitira ubwino, tikutanthauza kuti Mulungu amagwiritsa ntchito zinthu zonsezi kucholinga chabwino. Taonani Yosefe pa Genesis 50 verse 20 adanena mawu akuti kwa abale wake, inu munandipangira ine choyipa koma Mulungu anachipangira chabwino kuti kuchitika monga lero kupulumutsa amoyo anthu ambiri. Ndipo ndi mawu amenewa ine ndikukhulupirira kuti tsiku lina tidzayang'ana Ambuyo ndi kunena kuti ndi zoonadi, zinthu zonse zimagwirizana kuchitira ubwino. Awa ndi mawu amene Yobu ananena pa Yobu 13 verse 15 kuti angakhale andipha koma ndidzamlindira, komanso ndidzawumumilira mayendedwe anga pamaso pake. Haleluya. Ichi ndicho chikondi chomwe chifunika kwa Mulungu, podziwa kuti ndiye ali ndi mphamvu kupanga kuti zinthu zonse zigwirizane kutulutsa chabwino. Koma nthawi zambiri timadandaula kuti chifukwa chani masautso awa akugwera ine. Koma Paulo akulimbikitsa pa Machitidwe 21 verse 13 kuti pamenepo Paulo anayankha muchitanji polila ndi kundiswela mtima, pakuti ndakonzeka ine sikumangidwa kokha komatuso kufera ku Yerusalemu chifukwa cha dzina la Ambuye Yesu. Paulo mundimeyi akutsitiza kuti zinthu zonse zithandizana kuchitira ubwino iwo amene anayitanidwa. Ichi ndi chiphunzitso chimene anthu ambiri samakhulupirira ndipo samavomereza. Tsono pano Paulo akunena kuti anthu amene anava kuitanidwa komanso anavomera ndipo anabadwaso kuchokera kumwamba, iwowa ndi amene amadziwa chikondi cha Mulungu. Tsono Paulo akufotokozera za magulu atatu ya wantu amene ali mdziko lino lapasi lero lino. Pa 1 Korinto 1 verse 23-24 akunena kuti, koma ife tilalikila Kristu wopachikidwa kwa Yuda atu chokumudwitsa ndi kwa mitundu chinthu chopusa, koma kwa iwo oyitanidwa ndiwo Ayuda ndi Ahelene Kristu mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. Tsono chomwe Paulo akunena ndi chakuti Ayuda anakhulupirira miyambo ya chipembedzo, ndipo kwa iwo nkhani ya mtanda chinali chinthu chokumudwitsa. Kumbali ya anthu a mitundu, Paulo akunena kuti iwo anakhulupirira kwambiri mnzeru zawo, ndipo kwa iwo nkhani ya mtanda inali yopusa. Gulu lachitatu ndi lomwe linali lophatikizana Ayuda ndi Ahelene, kunena kuti a mitundu, amene anasankhidwa osati chifukwa cha miyambo ya chipembedzo chawo kapena nzeru zawo ayi, koma chifukwa chakuti Mulungu anawasankha basi. Ndipo kwa anthu awa mtanda chinali chinthu cha mphamvu, chinthu chodabwitsa chochokera kwa Mulungu chomwe chinabweretsa chipulumutso. Ndiye chinthu chachikulu chofunika kudziwa ndi chakuti awa ndiwo anthu amene anabva kuyitanidwa kwa Mulungu. Tiyeni tione nkhani iyi mwachitsanzo ichi cha zolengedwa izi, kapena kuti tinyama iti nkhanu. Izi ndizo nyama za mmadzi. Ndipo ndifuna tiyerekeze kuti inu mukupereka mwawi kwa nyama zimenezi, kapena kuti kwa nkhanu khumi, kuti muziphunzitse kuwuluka. Koma nkhanu zisanu ndi zinayi zikunena kuti ife sitikufuna kuwuluka, ife timakonda kukhala mmadzi. Koma nkhanu imodzi yokha ndiyo yomwe yavomera kuti muyiphunzitse kuti iziwuluka. Ndiye tikunena kuti nkhanu iyi ndi imene yayitanidwa, popeza ndiyo imene yaphunzitsidwa kuwuluka. Ndipo mphunzitsi uja alibe china chilichonse chomwe angachite ndi nkhanu zisanu zija zimene zatsala, zimene zakana kuphunzitsidwa. Tere nkhanu izi zikhalabe nkhanu basi, popeza palibe chosintha pa moyo wawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, chitsanzo ichi chikutiphunzitsa kuti anthu amene ndi wotayika atchedwa wotayika chifukwa anasankha kukhala wotayika, ndipo palibe amene angawawumirize ayi. Tsono mbali ina tikunena kuti anthu opulumutsidwa ndi anthu amene ali wofuna, amene amadza kwa Ambuye ndi kukhulupirira, ndipo amapulumutsidwa mwachifuniro chake. Mwanjira ina tikunena kuti anthu opulumutsidwa ndi amene anafuna, ndipo amene sanapulumutsidwe ndi amene sakufuna. Izi zinachitika mwachifuniro cha Mulungu. Ndipo ndikumemani wokondedwa kuti ngati simunayanjanebe ndi Mulungu kuchifuniro chake, ino ndiyo nthawi yabwino popeza tikukhala mdziko lake. Wokondedwa, iye analenga yekha, ndipo sitikudziwa chifukwa chimene anapangira dziko limeneli kuti likhale lozungulira. Koma chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti zinachitika pofuna kukwaniritsa chofuna chake. Mwaganizo ili, inu simufunika kumudzudzula Mulunguyu kuti chifukwa chani anasankha kupulumutsa awo osati inu. Inu mwenera kudziwa kuti Mulungu ali ndi ufulu wonse wochita chomwe afuna. Taonani, iye ndi wolungama komanso wachikondi, ndipo chilichonse chimene Mulungu achita ndi cholungama. Tsono pamene tifuna kulondola chiphunzitso chakusankha, tiyenera kukhala ndi mtima wakumulola Mulungu kuti chifuniro changa mthyole. Kutanthauza kuti tiyenera kuvomera kuti Mulungu achite chifuniro chake, ndipo tiyenera kudziwa kuti ndi ntchito yomwe amachita Mulungu pofuna kukwaniritsa chifuniro chakecho. Tele inu ndi ine sitingakwanitse kumuletsa Mulungu chimene afuna kuchita. Kodi inu mumalola Mulungu kuti achite chimene iye afuna pa moyo wanu. Kodi inu, mumatsimikiza ntima kuti munaitanidwa, ndipo kuti munavomera. Limbikani ntima, popeza zithu zose zimene mukumana nazo zimachitira ubwino kwa iwo akukonda Mulungu. Haleluya. Verse 29. Chifukwa kuti iwo amene iye awadziwiratu, iwowa anawalamuliratu afanizidwe ndi chifaniziro cha mwana wake kuti iye akakhale mwana woyamba wa abale ambiri. Ndipo amene iye anawalamuliratu, iwo anawaitananso, ndimo iwo amene iye anawaitana. Iwo anawayesanso olungama, ndi iwo amene iye anawayesa olungama. Iwowa anawapatsanso ulemerero. Pano Paulo akukamba nkhani ya anthu amene anadziwiratu Mulungu, kutanthauza kuti iwo amene anawasankha. Koma pano ndipo funika kuivetsa nkhani. Taonani kuti tikanena kuti kudziwiratu ndi mawu amene amagwiritsidwa ntchito kwa anthu omwe anapulumutsidwa, ndipo sangagwire ntchito kwa anthu amene ndi osapulumutsidwa. Kutanthauza kuti sibwino kunena kuti Mulungu anadziwiratu kuti sadzapulumutsidwa. Mawu a Mulungu sanena chimenecha. Mawu awa akuti anawadziwiratu, akutanthauza kuti pamene Mulungu anapulumutsa inu, ndiye kuti adzakhala nanu mpaka nthawi ya muyaya. Ichi ndi chimene Paulo anali kunena, kuti iwo amene iye anawaitana, iwowa anawayesanso olungama, ndi iwo amene iye anawayesa olungama, iwowa anawapatsanso ulemerero. Kutanthauza kuti ngati Mulungu amene ali mʼbusa wamkulu ayamba kuweta nkhosa khumi, amazisunga kapena kuti amazisamalira ndi kuzitetezera kufikira atafika nazo kumodzi. Kutanthauza kuti Mulungu amasamalira ndi kuteteza wana wake kufira kunthawi iyo, nthawi ya muyaya. Ndiyeti kutsindika kunena kuti chiphunzitso chakusankha ndi chabwino komanso cholimbikitsa kwambiri mʼmasiku athu ano osautsa, popeza ndi chimene chimatipatsa chilimbikitso kuti Mulungu sadzatisiyira pa njira. 31. Ndipo tidzatani ndi zinthu izi? Ngati Mulungu ali ndi ife, adzatikaniza ndani? Iye amene sanatimana mwana wake wa iye yekha, koma anampereka chifukwa cha ife tonse, adzalekeranji kutipatsanso ife zinthu zonse kwa ulere pamodzi ndi iye? Awa ndiwo mawu amene akutsimikiza zakutetezedwa kwa anthu wokhala mwa Yesu. Ndikunena mawu awa chifukwa ngati Mulungu akhala ndi ife, palibe wina amene angakwatule mʼdzanja la Mulungu. Tsono chipulumutso chathu chinatheka chifukwa Mulungu sanapulumutse mwana wake kuifa pa mtanda chabe. Ndiye ngati Mulungu anapeleka mwana wake mmodzi yekha kwa inu ndi ine, kodi chilipo chomulepheretsa kuti asatipatse zinthu zonse kwa ulere? Okondedwa, mwina inu nkumakayikira, koma funso nkukhalapo kuti ngati Mulungu anapeleka mwana wake kufera inu, kodi ndizoona kapena kuti ndizoteka kuti sangakupatseni zonse zomwe nzokuyenerani mmoyo uno komanso ngakhale mmoyo ukubwerawo? 33. Ndani adzaneneza osankhidwa a Mulungu? Mulungu ndiye amene awayesa olungama. Ndani adzawatsutsa? Khristu Yesu ndiye amene adafera, inde makamaka ndiye amene akhalaso pa dzanja la manja la Mulungu, ameneso atipempherera ife. Pano pali nkhani yakuti amene anasankhidwa ndi anthu ochimwa, koma anakhululukidwa. Ndiye popeza Mulungu anawalungamitsa, kodi alipo wina amene anganene kuti ndi osayenera? Yankho likuti palibe amene angawayese osayenera, chifukwa chakuti Yesu anawafera ndipo anaukitsidwanso kwa akufa. Mwanjira ina ndikunena kuti Yesu Kristu ndiye amene anachotsa tembelero lonse ndipo kulupirira ali kotetezedwa kudzera mu ntchito yomwe anachita Yesu Kristu. Taonani poyamba Kristu anafa mʼmalo mwathu, ndipo anafa chifukwa cha zolakwa zathu za ife tonse. Kachiwiri Yesu Kristu anaukitsidwa kwa akufa ndi kuti ife tikhale olungama pamaso pa Mulungu. Kachitatu tikuona kuti Yesu Kristu ali pa dzanja la manja la Mulungu Atate. Kunena kuti Kristu uyu alipo ndipo ndi wamoyo pakali pano. Kachina Yesu Kristu ali mwamba kupempherera inu ndi ine. Koma tsono ndikufunseni inu, kuti kodi inu mumadzipempherera inu nokha? Taonani mwina tsiku lina mumalephera ndithu osadzipempherera inu nokha. Koma tamvani kuti iye saphonya konse, nthawi yonse amakupemphererani inu, komanso ngakhale ine. Ndiye mafundo zinayi izi zoonetsa ntchito ya Yesu tikutsindika ndi kutsimikiza mtima kuti palibe chimene munthu wina aliyense angachite pana osankhika ake a Mulungu. 35. Adzatisiyanitsa ndani ndi chikondi cha Khristu? Sautsogodi, kapena kufinjika mtima, kapena kuzuza, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapena lupanga kodi? Paulo akuganizira kuyesayesa, kapena akuyesa zinthu zonse ngati zingakwanitse kulekanitsa munthu wosankhidwa wake wa Mulungu ndi chikondi cha Khristu. Tsono kunena zoona, Paulo anali kutchula zinthu zomwe moyo wake anayendamo. Koma anapeza kuti zinthu zimenezi ndi zosakwanira kumuchotsa munthu pa chikondi cha Khristu. Kenaka Paulo akutola mawu apa Masali mu 44 verse 22 akuti, koma chifukwa cha inu tiphedwa dzuwa lonse, tiyesedwa ngati nkhosa zakuzipha. Iyi ndiyo nkhani yomwe ikupereka chithunzi china choopsa kwa Khristu. Komabe tiyenera kukhulupirira kuti ndiyo ntchito ya Satana kwa ana a Mulungu. Ndipo ndizokhumudwitsadi kuona kuti ana a Mulungu ena akuphedwa motere makamaka masiku ano. Komabe tikutsimikiza kuti ngakhale nchitidwe uwu sungathe kutisiyanitsa ife kuchikondi cha Mulungu. 37. Koma nzonsezi ife tilakatu mwa iye amene anatikonda. Haleluya. Tsono pano mwina tikhoza kuyamba ndi funso lakuti, kodi ndizotheka bwanji kuti nkhosa yomwe ikutengedwa kukaphedwa kukhala yopambana? Wokondedwa anzanga apaulendo, yankho lomwe likupezeka pano ndilo lochititsa chidwi, komanso likuonetsa chikhulupiriro chenicheni cha Mkhristu. Ndiye yankho likuti ndizotheka kukhala mgonjetsi mwakuthandizidwa ndi wina amene anapambana kale mʼmalo mwathu. Haleluya. Tiyale tikunena kuti chigonjetso chathu chili mwa Khristu Yesu osati mwa ife weni ayi. Kutanthauza kuti moyo wa chigonjetso si moyo wathu ayi, koma moyo wa Khristu. Tsono ichi ndi chimene chiyenera kulimbikitsa inu ndi ine lero, kuti tikhoza kukangamirabe kuyenda ndi Yesu ameneyo. 38. Pakuti ndakopeka mtima kuti ngakhale ifa, ngakhale moyo, ngakhale angelo, ngakhale maufumu, ngakhale zinthu zili mkudza, ngakhale zimphamvu, ngakhale utali, ngakhale kuya, ngakhale cholengedwa china chilichonse, sichingadzakhoze kutisiyanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Haleluya. Mundime ino Paulo wafika pokhulupirira kuti malinga ndi chitetezo chomwe chili mwa Ambuye Yesu, iye akudziwa kuti palibe chinthu china chake ngakhale ifa kuti tikhoza kusiyanitsidwa ndi chikondi cha Mulungu ayi. Tsono chilungamo chake ndi chakuti, pamene wokhulupirira aphedwa, ndiye kuti akuperekezedwa kwa mulingi wawo. Haleluya. Koma Paulo akunenetsa kuti mʼmoyo uno muli zinthu zambiri zomwe ndi mayesero, zolepeletsa, komanso zokhumudwitsa, zonse tsimikiziga ndi masautso ochuluka. Sisikhoza kuti zilekanitse ife ndi chikondi cha Mulungu, chimene chili mwa Yesu Kristu Ambuye wathu. Tera kutchula so angelo, awa ndiwo angelo amene ndi otsatira Lucifer, amene ndi ngelo wogwetsedwa pansi. Ndi angelo awa ndi mphamvu ya Satana, ndi wadani awokhulupirira. Taonani Efeso 6:12, tipeza mawu kuti chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, koma tuli nawo maukulu ndi maulamuliro. Komanso akunena kuti nyengo yomwe tikuyendamo pakali pano, komanso ngakhale zinthu zomwe zili kubwera kutsogoloko, kaya ngakhale zikhala zokula bwanji, sizingathe kutilekanitsa ku chikondi cha Mulungu. Paulo akuonanso pali zinthu zina zambiri zomwe inu mungaganizire kuti zikhoza kukuchotsani pa chikondi cha Mulungu. Ndipo akunenetsa kuti ayi, palibe pa dziko lonse lapasi. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikumaliza ndifuna muone kuti chipulumutso ndiyo nkhani ya chikondi. Taonani mawu akuti ife tinamukonda Mulungu popeza ndiye anayamba kutikonda ife. Ndiye palibe nchimodzi chomwe chingatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu wathu. Ndipo monga muja tidayamba chapter 8 ndi mawu akuti akukhala mwa Yesu alibe kutsutsika. Mumomonso lero tikutseka chapter chino ndi mawu olimbikitsa kwambiri, amina akunena kuti palibe angatisiyanitse ndi chikondi cha Mulungu. Uku ndiko kutetezedwa kwa inu ndi ine pamene tikhala mwa Kristu. Haleluya. Tiyeni lero tilekeze pano, koma timaunika Aroma 8:28-39, momwe taona zakutetezedwa kwa munthu wokhulupirira. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimu kwambiri mbale Osman Chilola Manda potisogolera kusanthula mawu a Mulungu kuchokera ku Aroma chapter 8 tinayambira verse 28 likizira 39, gawo lofunika kwambiri pa chilimbikitso kwa okhulupirira ndi kupewa kuti mwalimbikitsidwa komanso kudalitsika. Ngati ndi choncho, tidziwitseninso potilembera makalata wanu, lemberani email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena kutumiza SMS nambala ya pa Malawi 083-500-222. Dziwani kuti mukozanso kumva program ya Tisanthule Bible pa internet pa address iyi twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Mukatero ndiye mukhoza kumvanso maprogramu ena ambuyomu. Ambuye akudalitseni.